2026 wananichokoza nimekaa kimya, waliwasha moto mwanzo nikazima, walileta nusu kapita nzima, changamoto posho fuko nina bima. Alright, wananichokoza nimekaa kimya, waliwasha moto mwanzo nikazima, walileta nusu kapita nzima,
oh, for two silver baby. Look, hey, ilikuwa toka baba lazima tuheshimiane, tufanye tu biashara so lazima tuzoyane, mara mimi mwenzako kiliangu na wa zamani, nikeka shai state namba mwindi asichane, kwanza ni cheki, ni cheki, cheki nilipopoa santaka kuda deki, huko nilikotoka baba shapiga kadeshi, walizo makonde wananjua mimbeshi, mistari ya moto ni wapoze, sisi tuko live Mr. Jose, tunenda pole pole doze doze, kitoka hapa na mkamata mtoto nkajipoze. Wanasema nabo chana tika mastaki, walosema sito boy sasa hapa ni wapi, mi namba moja uolize wenzako namba ngapi, easy flows natafutwa na wazungu cash papi.
Wananichokoza nimekaa kimya, waliwasha moto mwanzo nikazima, walileta nusu kapita nzima, changamoto posho fuko nina bima.
Na tabia za kihaya kama bishanga bashaja, straight toka majengo hawa watoto ni shaiza, nikijipata tabia zangu za kimwaiza, nasaka vidogoli nikiviona na vichaiza, na mziki wa majengo uendeshwi na miluzi, mama aliniambia bora kuwini so kuluzi, mziko kilimo kwanza nakopesha matrek, afini kute niko Zanzibar na radi na vivesa, na sura mbili ya ukarimu na ukaksi kaksi, napopana saka pesa, napopenda toto acha nitetumlafu, kuliko bebe moja kunendesha, afu msinchukie sana kuna siku ntaritaya, na mshukuru Mungu mana sina tamiwa, Mungu tunomba tusiumwe, tujisike tuvibaya, mana tukiumwa maisha tutakula nini.
Wananichokoza nimekati, waliwasha moto mwanzo nikazima, walileta nusu kapita nzima, changamoto posho fuko nina bima.
Bandari ya rap, maisha yamejaa content, usije na moshi kaupulize yote, usinikompee na watoto juza, you stupid. Poda iliri na papa kawambia wala cookies, punchlines au toy na washtuki, sinijaribu mine K47 kawa shuti, hamna jipya mpo kwa msaada wa AI, shakalisha tema kuku sosi netete mayai, kikao cha banaume mdogo wangu uja kuwa kagetu, tula blok kila chocho wuna wa malisia detu, siletewa miujiza mana sija kuletewa mapepo, wakati unanita notorious BG ya ukwepo, sio peki yako wote mlikuwa na njirinji, na shindana kutungua makungu na mbilimbi, wengine mkododoma machunga ngombe na filimbi, lo simuli wa mini meishu nao na sivimbi.
Sisi hawatuwezi, hawatuwezi. Sisi hawatuwezi, hawatuwezi. No.
Wananichokoza nimekaa kimya, waliwasha moto mwanzo nikazima, walileta nusu kapita nzima, changamoto posho fuko nina bima.
Nilipotoka simbali sana sana sana, kwa kuchana chana vingilisha fanya hasa venye lana, kwa mana sina ungwana mwana, hizi dana dana chunga sana, sijajichanganya kwa mana hizi zama nitashindana nye na nani wana, na washushia kodi Dr. Wywood, wanauliza nimefikaje na sina hodi, juta dani nimeshuka dondo la kukodi, na finya uhuru katika sina wadhuru, hizi kufuruza endana na ushuru, kakara kukuru na chururika chururu, rich daddy oi, talanta boy hoi, nje shazi nane shazi wewe West boy, kidingi na vyo kiteta kamwe auto boy, zinja stopa kito hikyo gopa nisha ondoka, ram tika tika naso bado na jikopa bimbo.
Unyonga top body tight tukutane batan, mini kutho kama vikutane kutapandan, mamba the run cheche vikondan so fun, apata run wapinzan washagwaya zaman nisha wapan banfire ban machan kepande mina fight nana shine.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.